ñalli mawde capanɗe tati e goho lewru men duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi yamde joyi wittere ke mintaji sappo e joyi kibaruji mum e fulfil ko min Omar Hamma Djanganta nani ko e kibaruji mum. Bonde curki sikari no woodi baasi mawɗo ko waddanto fuudu faa yotto mayde fuudu farto sukaaɓe ummatore no loktorojo mawɗo jon andal do cellal puufe wiri saabi Allah e ñalade ittanade leyɗe adunaru gam durudel e taaba. Nanni faware joni rafi yeynugol dow boli mawɗi ɗi gallure ñamayi no ɗon wadde rafi ndenagu no mawɓe bangueje ɗiɗo ɓe gon kaali o nana. Nanni fawarde hande mbe yewtere meɗen pindino hande haltanana dow fila sarusi kawjiɗo denol nokkuje nimɓe e tolmaki majje o nanan ko goto nder hooreɓe maradi on haali dow filla majju. Kori jam hirti emo mbiyani fedde leyɗe duniyaaru hawjinde cellal ɓiɓɓe adamaɓe hande waɗi battu ñalade ittanade leyɗe duniyaaru gam durdidgol e sigari ko sembe haala mum woni sigari cellal puufe. Noni yeruni no lokotorojo mawɗo docteur Sidi Ku Abou Soufiane wiri sigari no woodi baasi mawɗo ko rimanto fayotto mayde. Kettine nane ko wi Moussa Hassan jewtididɗo e makko.
Le tabagisme passif, c'est le fait d'inhaler.
Hono joni ni jaro taba seno battimo yarta curki ki yofoto ki enda no yana naatoa e woɓɓe ɓe yarta ɗum won aɗa joɗɗon endan jaro gotan hewɓe no yarta taba ɗon se curki enda no warno mawo e maɗa to ɗum ɗon no woodi ñawde sanne saabu wiyama jamuji seere sappo e jeɗɗi won ko ɗum waddoto no jiya nder mumɗu konno ñaw seere ko nangoto buuce paande no woodi saroɓe sukaɓe laatiɓe kayen du no jarahde sukaɓe muɗum en to ɗum ɗon du konda no waɗa curki naata e sukaɓe endan eɗum woodi ɓe ñawde sanne hono ko nangoto joni poofali suka heppa foftade no woɗiri an kayni ɗum woodi gacce sanne saabu ne yettina suka on endan famayde heddoto e sigari ko faɗɗete ɗum du kondan sukaɓe no hoyide fuɗɗono yara ɗon enan
tabaka.
Yeru duni no fedde leyɗe duniyaaru hawdinde cellal ɓiɓɓe adamaɓe wiiɗi hitande fuu no waɗa sukaaɓe ujunaji hemre e lasoji tati e joyo ɗum woni ɓe jottake duuɓi joyi maayoɓe Allah e curki sigari kin ko waddantaɓe. Nani fawarde jo mbiyen nder leydi Niger ɗuɗal ummatore sigari jarto baadu ko ɗum woodi ko ɗum rimanta ɗum en far cellal mum'en e arzuku hewɓe fuu wurtagol jarɗe ɗen no tiiɗi ɗum en amma haɗayi woɓɓe mbaawi wurtade ɗum. Misali Mohammed Isiaku John duuɓi lasoji ɗiɗi e ko deki ɗum woni jeyaɗo belle yara ceediɗo ko Seydi Abdou windi tan yewtidi e mum famminiri hanoni.
Wakkati jarannomi sigari mi andano koye ɗum wawi waddani kan saɗornam fa ɓoyumi nder mum nden mbi umi to mi acca duuɓi majjum lasoni hannden. Ñande mbi umi mi accan jarɗe sigari on ñande mum paamum ko wala fuu nafakka gom sayni barol ceede meere e ɓuytol cellal ɓandu neɗɗo. Min ɗiɗo yaroɓe sigari on wakkati fuu yimɓe no hennudemin no mbi'a min cullani ɗum e he curki e hendu lumdu sey ñande gom min mbi'i nde mi maayanno sayni min maaya amma jarɗe sigari on kay mi accan ɗum. Illa hoore an no naawa fa noppi an nangi dente fuu mi fuɗɗitidde kaden sey jonka en nawɗum ɗum jaasani kan ko arande ɗum hey na ko loktorore amma illa cottimi mi fuɗɗitey kaden fa warde hannde.
Ɗon duno laawol no yaade to pelle jinganoje ɓiɓɓe leydi gonɗe no durwide e jarɗe sigari gaɗa tay kaaki e wattude daande yaade to hanɓe yaade to keddiɓe ɗum ƴewta dow fi on fuu gam renude ɓiɓɓe leydi Niger e cellal mum'en. No Inusa Sawna horejo fedde durwidore jarol taba do darol taba wi ƴewtinaki laawol laamu haɗugol jarɗe taba duuɓi mum sappo e tati ni kono tawa to assemblé Moussa San yewtidi e makko.
Hikka sembe hala hawrine batu amin guni woni. Jarde sigari e nyaw pufe. Amadu dun wadi fila watu de dane e gomun tiji leite ko watta de adi labi ngirude ko hisina himbe. De en dari handen der leite tuba kobe. Jarde sigari utiri sanne. Amako ni alla wadi kampaniji din no godi sembe. Di bawa mapude. Se di garti har leite de gala baute sanne. Undu wadi ko min yami. Do der lady Niger. Lao lamu lady amin. Du fila jarde sigari. Yewtine mwine. Ko watta gol guli. Amma fa warde hande lawol gol memaka wakati fu deputebe ben galana nino pabbina yewtinaaki
maggu
nani hisabu on wela fay seda der nokkure tilaber yerno fedde hawjinde hokkugol habaruji pelle balloje de oni andinire dum nangude ni nogay e jenay leru men kippitande chapande jeegom e chapande Chapande jeegom woni ko waɗi kerol e leydi ko waɗa kerol e leydi Mali Burkina Faso ko waɗi nimɓe lasoji ɗiɗo e ɗiɗo maayi nder mum noni loreji jeenayɗi pelle balloje dillida hemun caka sappo e go lewru avril warde jeenayi lewru men duɓujinaji ɗiɗi e sappo e jeenayi nder nokkure nde minɓe ni ko watta nimɓe ujunaji chapande nayo e jeenayo feroy chapande tati lewru mars duɓujinaji ɗiɗi e sappo e jeenayi do nimɓe ujunaji chapande tato e njoyo nder chapande tati e go lewru sambre duɓujinaji ɗiɗi e sappo e jeetati no o cawiri kanjum waddi favare joni ko watto nimɓe ujunere e kama joyo kamɓe yehi ko feroy Burkina Faso wari joɗi nder département Bobakar non ndi yeru no oca wiri nonni ministre leydi men Niger kawjiɗo soogueji kala mutari waɗi jahangal ko balɗe nayyi nogay e jeegom yaade nogay e jeenayyi lewru men nder compagnie soogueji men tawaɗi dirku bilma madama e arlite région Magadez mana jahangal ngal do woni yaade yiyoyde golleji soogueji ɗi no wonno yaaro woɗi du o watti daande yaade e soogueji ɗi gam ɓeydude juuɗe mum nder gollal ngal nonni fawari joni ni mbiyen booli mawɗi tawaɗi hakkunde gallure ñamey ɗin no tawda saɗorma Rafi Jeyngol yeru no mawɓe bangeje woɓɓe kaali iɗum woodi du iɗum ɓeyda du Rafi ndenagu no Adamu Munkayla e Aliyo Bizo ɗum woni mawɓe bangeje Bobiel e Nord Fesoɓe Lazare famminiri Muttari Mahamadou jewtidiɗɗo e mabɓe hande suban
nan wajar nan bisba bahanya
to en do beddol mangol gol miden keba habaru wi'e ni wadi ton na bononde ka wada ton minen kam min nanan ni non gam wakkati dum watte taw miden dani yande go o jamma de neddo tokki lawol gol sey dum faso neddo faso to do neddo nyaloma de hebi to nibbi ana kanka haaju mu wadake denno ni idum wodi amma handen ko kitele dem mojjina dum wala de nokku fu no yeyni gadol bononde no sadi
yawon shena karewa ko de so biso gahanya
do lawol jidangol wakkati Allah fu neddo wawi tetede feesi jom e koyde woni e mbaybe nanga dum be jippina are mun be teta be doggire be dilida sina jeewi joni ampuluji di handen di ngaladi golle no han tawi di jeewi di mojjini wakkati ampulu di keynona den kay ko hunu fu ko samani ma hoccan ko mani no jonda jeewi senji ampuluji tati nayi joy tokkundurdi fu di ba
nani hawrindi joda keng joda kale nati illu kenga hakkunde minister hawjin de sigilaji leydi mawdi e suudu hokkobe habaruji kambe hokkoga habaruji be gomnanti e wombe e jonde horemo koromun du woni hokkobe habaruji ben chagal balde didi anda ko winda e dewtere de do labi fu di gomnanti somi do majjun jojjinde sigila mum misali labi sigila yaadu yeso leydi meden do yaadu dubi ujunaji didi e chapande tati e joy hettine mayna sara asuman horejo sarusi on ko famin nafisa adam sirfo jetti didde mak
Notre objectif c'est permettre aux organes de
Comme te fata woni onon ko kobe haburu be andon ko winda do dewterte laabi fu i gomnati somi der majji gan joddinde sigilam misali laabi sigile yaadu yeso leydi meden do yaade hitane dubi ujunaji didi e woronje e joyi kan fu e laabi sembin dinde luma ko leydi meden ko hitane dubi ujunaji didi e sappo e jeddi yaade hitane dubi ujunaji didi e laso e go den on andi ko tawa der dewtere den sey gadon jonkay ko yottinde habaruji din he himbe denino wodi du ko giwdon ko hana moƴƴine fuu sey kollon ɗum dalilaji ɗi fuu du gaɗi komin mbi'i kokkoɓe habordu nodde gatta
juuɗe
nani fadde neɗɗo no waɗa golle hokkol habaru no hani tawde e karte golle ko CSC suudu hawjine moƴƴingol e hokkugol habaruji waɗanta neɗɗo ɗum ɗo yeruno mamman Jafaru goto tawaɗo nder fedde ƴewtinaki golle hokkoɓe habaruji e carte on wiri nimɓe no ɗon gara tefude o carte sanne gaɗo hitande ma duuɓi ɗiɗi ko wata nani ko fammin.
Chaque mois, il y a un rapport sur les demandes.
Lewru fu no wodi derewol bindetegol resi ar ko darata gadol karti gollobe kokkobe habaru de kesol jomu wadante nade heedi nanteno handen duni himbe buri jamude gadol karti o dundu wadi ko karti o duubi didi ittana ko golla den ko wata handen wadan himbe hemre na ko buri hedibe kartiji mu joni du mida he tittinkinade ko watta dereji gadol karti o yewtine fondite fa woda fadde hawrune amin warore denne neddo fu dereji mum ku deedey no min ƴamiri no waɗante karti mum kadi ndu no woodi ko winda dow kartiyol ngol ko watta joomi ko heɓa ko yirna e teddungal fuu
kananga.
Nonni CNDH fedde hawjinde yitugol hakkeji ɓiɓɓe adamaɓe kamƴum e plan Niger gaɗi koro narral hande subaka o mawde nder gallu meɗen ñame ɗum du tawa kene e sembinɗiɗde yitugol hakkeji sukaɓe fuu du sukaloy ndewoy ɗum ɓuri ƴewde yeru no kawjiɗo bindol ɗereji golle hawrinde nde fedde CNDH biyeteɗo ano professeur Moussa Talibi Hamidou Faminir.
Le cadre de collaboration concerne les domaines de la promotion.
Coronaral ngal do wonnana e do sembindinde yitugol hakkeji sukabe fudu konna chokolo nde woy dum buri yewde battondiral e famrugol do yewtereji kandi ngade hakkune himbe ko tewtede e do majjum woni yitugol hakke sukabe fudu sukabe rewben enda dum du kondan yeynugol talki ko waɗa ɗo enda nder leydi ndi kañum e talki goɗɗi yewoji fi on endan fuu accutuggol kulle ko tawtawal ngaji laatiɗe mboɗa e maɓɓe jokkodirgol gollal CNDH fedde hawjinde filla ko dartu yitugol hakke ɓiɓɓe adamaɓe kañum e plan Niger ɗum waɗi gam tewtugol duuɓi suka ko hani faddere ley jande duuɓi sappo e jeegom yettine duuɓi sappo e jeetati no wartugol sukaɓe nangano nder himɓe e wartirde hakkilleji maɓɓe fa wooɗa
des mineurs incarcérés.
Moktar Hammadou kam woni jewtidiɗɗo e makko. Noni mbiyen gartan e yewtere meɗen pindinduɗol ɗum woni comité région maradi zender e tawa no tawda illu février duuɓujinaji ɗiɗi e sappo e jeenayra sarusi kawjiɗo denon nokkuje ko tolmaki majje nokkuje nimɓe ko tolmaki e nokkuje nimɓe tolmaki majje o sarusi du gollal mum woni wadde ɗerol nokkuje ɗi e ɓe foɗu foɗu natata caka mum nder coggu to Abdoulaye Saybu ardiɗo sarusi on nder région maradi o wiyawi hisinde neɗɗo foɗu foɗu kam woni ɗerol ngol wakkati coggu naati caka mum e neɗɗo Mamed Mamman yettide makko.
Hoynude laawol heɓude ɗerol nokkure mum e heɓande saɗormaji coggu nokku ko wona no hiƴe nder duuɓi cakitiɗi ɗi mosolo waɗi ko sarusi kawjiɗo denal nokkuje e tolmaje majje cinga nder région maraɗi zender e tawa Abdoulaye Cheibou ardiɗo sarusi o ton nder région maraɗi.
L'importance c'est comme l'acte de naissance.
Nafa talkuru ndu ni wonno hono ni talkuru ndi meeki ko neɗɗo waɗante ɗum ni so nokku ñiɓaɗo noon so nokku o ñiɓaka ara nden talkuru ko tabintinto ɗum laatake jeyal maɗo fa abada ndenne gomnanti nde muuyi wadde gollal gonɗon enna fe ko laati dow inde ɓiɓɓe leydi fu noon suude sari no woodi carɗowo kawjinaɗo filla nokkuje on ɗon kañum woni ko natta hakkunde moɗon ndaara moƴƴina ndennene ka an joni nokkuro enɗan heɓe ko kakkeɗa dow inde nokkure ma nde ko nde jaaɓe talki ɗin du konɗan seɗi majjiri joomum maadu konɗan ni seɗi booni suudu sari kan tan woodi laawol wurtina talki ɗin endan hokkita joomum
ndenne hannde he giiɗe moɗon ɗerol nokkure gol no laato mosola saɗormaji ɗi himɓe gonno giya dow filla coggu nokkuna
ɓooyi ko ɗum laati hunde jiɓiinde saabu nokkure wooro settaani woodi talki tati talki nayi to ɗum ndu konɗan gacce golloɓe mairi dow filla nokkuje ɓen endan noon saabu kamɓe watta talki coggu ɗi to ɗum ɓuri fu bonde woni artuɗe waɗi talkuru muɗum coggu kañum woni komin jaatu min ganduɗa talkuru ko tabintinto nokkure nde kañum jeyde fesi himɓe million woni ko jogui talki do inde nokkure nden enɗa ko tilsi e neɗɗo ni woni nokkure ma saɗa woodi ɗum ganduɗa ɗum talki tabitiɗɗi heeɓa reena ɗum artiɗo wattato amin wadde talkuru coggu fuu kanni min gaɗonto talkuru tabitinde dow nokkure nde kan jeeyi cakitoyɗo wadde fuu minen mbawi darade min mbiya on ɗon kay yo gujjo noon ndenene ka se waɗi noon sey ɗum yaa suudu saria sey ɗum wiɗo ɗum ƴeewa fa gonga on wurto noon se ɗum yiyeto suudu saria toon carɗowo kan tan wawi ƴewde faama dow fi hono talkuru ndu no laa
le juge ordonne soit l'annulation de ces titres fonciers.
Hande himbe puddi andande nafakka gadol derol nukure gol nanoy
maradi
do anda maradi zender agades en yemen himbe pami law nafakka talki nukuje den en wobbe mabbe latibe kaindu goldita e bankiji banki du konda sana keba talkur tabitindu non non sabi mi ngani himbe hewbe talki nukuje ko tabiti
esa continue
do wonta kibaruje med e fulfulde teli kirtan to jamhirti.